Ati leo siko home form, ni kupati. Kama sikanji wezi mpata katikati. Mini good kid, nime chill na mabati. Na nimedunga silver yako Johnny mabati. Kupati very early, sipotezi wakati. Ananibamba akifanyanga bakadi. Dobas na wabamba, tizote Johnny kali. Boom boom sweet, nitrace kasali. Design sila lishi, utadhani ni finali. Na kuziwasha, naziwasha Bob Marley. Madame ni wanane, na tuko set. Ati come Southside, ni kushow who's the best. Ati mini hybrid, sifanani na the rest, yes. Taku treat cup queen. Hapa misi chesi chess chem. Ako na maziwa a Brookside chest. Na lime kucheki kuna vile una impress. Nikiwa na wewe walaya na kustress. Anapenda ganji, anataka ni invest. Strong move, sezi waste time with another bang. Nime kuja kuperform walaya kuna kudefend. One night stunt, next week niko missing. Na kunipima yo ni tricky. Nimeshinda kwa lab, utadhani mini Rick. I'm driving them crazy, nafanya wa trip. Vile niko fly, na dai nifike Wilson. Si lazima ni city, ndo niandike hit song. Vile niko, na dai nifike Wilson. Si lazima ni, niandike. Ati leo siko, form form ni kupati. Na, nime chill na machaji. Mikono kwa hewa kaa unapenda kupati. Unaweza kuja na friends, sijali ni wangapi.
Life so good, mina cheza na manoti. Life so good, mina cheza na mapongi. Life so good, kanivudo misitoki. Mina taka kwenda juu, manzi yako na nikopi. Hini dobe ingine kali, manzi na nibamba. Swing to the right, pole pole tuki stand up. Hands in the air, chende chini ukiinama. Na lesi toki hapa kama bado nasimama. Put your phone off, leo tunajikata. Na kama uko na msupa, manzi leo tunakupanga. Hashiki phone, waika uradi toka hapa. Staki story mingi, mina taka kujibamba. Nataka nijibambe pale kona na wa mother. Mini shaji pin 24 kona Mazda. Lexus nice asa super kona mana. Sama 24 leo lazima chunde white sun.
Kicks check, feet check, mic check 1, 2. Napenda watu trumpo wa wango ni jabu. Sina noma kwa charisma niko juu. Na sifa zote kwa God yendo kuwa mkuu. Nimekazo na kumoka hadi neza visit lu. Doba zetu zinazoza zinacheza di majuu. Sherelo ni major, rusha mikono juu. Vibe iko top, iko fine, iko juu. Masingo dedi dedi za majuu kama juu. John the beat juu miguu zinarusha tena juu juu. Huku wapua Johnny wengi yome chrome. Zinga brands mingi kombi manze wase wako gone. Mina makilis blunts puff tuko zone. Sishiki tenje, sishiki fun. Fala ni fala manze asitewe form. Sishiki tenje, sishiki fun.
Ati leo siko home form, ni kupati. Kama siganji wezi mpata katikati. Mini good kid, nime chill na mabati. Na nimedunga silver yako Johnny mabati. Kupati very early, sipotezi wakati. Ananibamba akifanyanga pakadi. Dobas na wabamba, tizote Johnny kali. Boom boom sweet, nitrace kasali. Design silalishi, utadhani ni finali. Na tuziwasha, naziwasha bo Mali, madame ni wanane. Na tuko set, ati come Southside, ni kushow who's the best. Ati leo siko home form, ni kupati. Kama siganji wezi mpata katikati. Mini good kid, nime chill na mabati. Na nimedunga silver yako Johnny mabati. Kupati very early, sipotezi wakati. Ananibamba akifanyanga bakadi. Dobas na wabamba, tizote Johnny kali. Boom boom sweet, nitrace kasali. Design silalishi, utadhani ni finali. Na tuziwasha, naziwasha bo Mali, madame ni wanane. Na tuko set, ati come Southside, ni kushow who's the best.